Alors, vous avez vu vraiment, je crois, Nous avons dit que zi sampolo zom sayi gwawe za twaliddwa ku Uganda Virus Research Institute Entebbe okwekebejjebwa Uganda ya mazina tokakasa mu butongole abalwadde aba Ebola babiri mu Kampala era nga bombi bavudde mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo DRC kube gavana ensalo ne Congo kuyita ku nyanja ya Albert abasawo bayiriddwa ku kizinga kya Sebagolo nensonga okwekebejja nate buli omu asala ennyanja eno okwesuka Uganda. Addisi w'ekikube Canon Edward Businge alagidde abakulembeze b'ebitundu okuzza obuggya ebiragiro byonna eby'okulwanyisa ekirwadde kino. Ono ayagala nate abatuuze okutandika okunaaba engalo buli kaseera beewale nate okwewa akafuba oba hag wamu n'okukomya okutegeka enkuŋŋaana ennene ez'abantu. Obubonero bwa Ebola butandika n'okufuna ssenyiga ow'amaanyi olusujjasujja olw'amaanyi okulumwa mutwe omubiri okunafuwa ennyo ddala ate oluvannyuma n'ofuna ekizibu ky'okusesema embiro n'okuvaamu omusaayi. Bw'olaba omuntu yenna ng'alina obubonero buno tomukwatako wabula muloopere abasawo eri eddwaliro erikuliraanye mu bwangu ddala asobole okutwalibwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi obw'amangu ddala.